Umbiko wocwaningo olwenziwe yi-Corruption Watch luveza ukukhula kokuhlatshwa kwekhwelo lokulwa nenkohlakalo ngesikhathi se-COVID-19. Cishe bangaphezu kwezinkulungwane ezimbili abantu ababike izenzo zenkohlakalo kusukela ngoJanuwari kuya kuJuni ngo-2020, nokusho ukukhuphuka ngamakhulu amane uma kuqhathaniswa nonyaka odlule, kanti lokhu futhi kuyizinkomba zokuthi abantu bazimisele ukulwa nenkohlakalo. Ingxenye yale mibiko yenkohlakalo ivezwe emva komthetho oshawe ngaphansi kwezimo eziphuthumayo ngoMashi. Bayisibalo esingamaphesenti ayi-13 ababika inkohlakalo ngamaphoyisa, bese kuthi ababika inkohlakalo ngomasipala ezikoleni kanjalo nezindawo ezihlolela ukushayela izimoto bangamaphesenti amahlanu kuphela. Bese kuba amaphesenti amane ababike ngenkohlakalo eMnyangweni Wezempilo. Inkohlakalo egqame kakhulu kube yilapho kuntshontshwa imali ebhekele ukuthenga izijumbane zokudla ukusiza labo abadla imbuya ngothi ngesikhathi kune-lockdown edalwe ukuphenduka kwesifo i-COVID-19. I-Corruption Watch ithole imibiko engama-67 mayelana nokukhwatshaniswa kwezijumbane zokudla ngesikhathi se-lockdown.